Simire mu Yesu Kristu omurokozi oh mama kwetaga netata kwetaga
tata kunonya
yaba no muchara kunonya
muchara kunonya
abasumba bakunonya
abasumba bakunonya
nebanga tukwetaga changu Yesu wegulira chitibwa
yeah.
Abantu
babuzabuze ndowooza zaabwe abamu batisa
nga batisa
kotambula naye nkya kukyukira
nga John we yangamba yalina mukwano gwe yali nga mutwalako buli lunaku era munange nga mwesiga
kwali lumu
yamupangira batuwe bali mu kkubo sawa nga satu nga batambula Laba tuimirire ngende mfuke weba mukwatira Katonda gwe wayamba Na nganyamba Mutima kunonya nine nyota Omoyo gwange dati Omoyo gwange kukunonya
Wambatiro omoyo gwange
We asasira sheduraka misachi Apene go wala geziti wacho Nangenzuno sivu Wigurumize munze ya we magezi gange oh. We ampita nkuwelize nangengoze dati Kankuwereze katondo mwesi
Kaneweyo mkuwereze
Gaba magezu go
Katonda wange
Gaba manyu go
Katonda wange
Omuntu kuyita mumbera Najuwangula
Najuwangula
Chiba chisacho
Katonda wange
Kuba kuyamba go
Katonda wange
Eyari ziro kufuka hiro
Wabuza Daudi
Elo muyamba Nomu wanguza Yawe Yawe We unisa
Some music.